tirada codbixiyaasha dumarka ee doorashada Maraykanka ayaa aad uga sarreysa ta ragga ilaa sanadkii 1984. Sida laga soo xigtay xarunta dumarka iyo siyaasadda Maraykanka, dumarku waxay u badnaayeen inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ilaa iyo sanadkii 1992. Wakan William Frey oo ka tirsan macadka Brookings: ma aha oo keliya in dumarku ay ragga ka badan yihiin dhinaca isu soo baxa doorashada ee way ka cumri dheer yihiin, marka dadka waaweyn ee codeeya iyaga ayaa u badan. Marka waa muhiim inaad dumar haysato haddii aad tahay dimuqraadi xilu tartamaya, ayuu yidhi. Marka la eega tirooyinkii ugu dambeeyey ee tirakoobka Maraykanka, William Frey oo bartay cilmiga dimuqraafiga kana tirsan macadka Brookings ayaa baadhay sida codbixinta dumarku ay u ekaan doonto sanadka 2024. Waxa uu sheegay in dhinaca ay wax u socdaan ay tahay u codeynta xisbiga dimuqraadiga qaybahaan waxaa sabab u ah in dad badan oo codeeya ay yihiin dumar waxbartay. Dumarka aan waxba baran taariikh ahaan waxay u codeyn jireen jamhuuriga, dumarka codeeyana waxay ka yihiin 400%. Sanadkii 2012, dumarka shaqeeya waxay ahaayeen kala badh tiradii codeysay.
2012, haweenka caddaanka ah ee jaamacadaha aan ka bixin waxay ahaayeen 48% haweenka oo dhan, balse hadda waa 38% haweenka oo dhan.
Dhinaca kale, tirada dumarka heerka jaamacadeed gaaray ee caddaanka ah oo xilliyadii hore u codeyn jiray dimuqraadiga ayaa hadda sii kordhaya. Waxay ahaayeen 23% dadkii codkooda dhiibtay doorashadii 2012. Sanadkan waxay gaareen 72%. Waxaan iyagu meeshoodii hore iska bedelin tirada dumarka madow iyo kuwa hispaaniga ah. 7 gobol oo ah kuwa aadka laysugu hayo ayaa tirada dumarka caddaanka ee jaamacadaha aan dhigan isla markaasna shaqeeya ay ka badan yihiin dumarka caddaanka heer jaamacadeed gaaray, laakiin ay tiradoodu soo badanayso, sida uu mar kale sheegayo William Frey. Xitaa 7 gobol ee laysku hayo tirada dumarka caddaanka heerka jaamacadeed gaaray way soo kordhaysaa, halka dumarka caddaanka aan heerka jaamacadeed gaadhani ay hoosisi dhacaysa, ayuu yidhi. Haddaba tartamahee ayaa heli doona awoodda codka dumarka? Dumarku iyagu aragtidooda waxay ku muujiyeen doorashadii xilliga dhexe sanadkii 2022. ragga badankiisu waxay u codeeyeen jamhuuri, laakiin codbixiyaasha da'da yar gaar ahaan dumarku waxay u codeeyeen dimuqraadiga. Dumarka da'da yar ayaa keenay farqiga ay da'yartu samaysay, ayuu yidhi. Arrinta xuquuqda ilma iska soo ridida ayaa dumar badan oo da'yara geysay goobaha codbixinta, hase yeeshee isla arrintaas ayaa goobaha codbixinta geeyey dumarka da'da 50 ka weyn ee xisbiga dimuqraadiga u codeeya. Waa kan Bob Ward oo ka tirsan hay-adda AARP. Waxaan aragnaa in marka laga dhinaca dimuqraadiyiinta arrimaha sida ilmayska soo ridida, xuquuqda taranka iyo khatarta dimuqraadiyadda Maraykanka ku soo foolle ay yihiin arrimaha dadka geeya goobaha codbixinta, ayuu yidhi. Waxaa jira waxyaabo kale oo dadka raayo ururinta sameeya aana xisaabin karin, kuwaasoo ah marka qof dumar ah oo weliba madoobi ay tartanka ku jirto. Dumarka jaamacadaha ka qalinjabiyey waxay u soo baxaan si ka badan dumarka aan jaamacadaha dhiganin. Kaasi waa qodobka koowaad. Sidoo kale waxaa jira xiise gaara oo tartamaha loo qabo, maadaama ay tartanka qof dumar ahi ku jirto, waxaa laga yaabaa inay dumar badani isu soo baxaan doorashadan, ayuu yidhi. Dumarku waxay doorashada ka ahaayeen 53% doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2020, ta sanadkan ee 2024 waxba kama duwana, oo tartamihii ay dumar badani u soo baxaan ayaa rajo wanaagsan ka leh guusha doorashada.